Leo Wolves. Is that you yet?
Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. me a favor, please? Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying.
Pues, fue un hotel, fue un baño mal. imali funikwazi ngathi moza izomfala style ye ukuze nami ngizibone njengabanye abantwana eh ngifuna ukuthela ufuna ukuba nemali funikwazi ngathi moza izomfala style ye ukuze nami ngizibone njengabanye abantwana ngicela ukuzibona njengabanye abantwana nami ngifuna ukufana njengabanye abantwana ngicela ukuzibona njengabanye abantwana ngithi nami ngifuna ukufana njengabanye abantwana ngicela ukuzibona njengabanye abantwana nami ngifuna ukufana njengabanye abantwana ngicela ukuzibona njengabanye abantwana ngithi nami ngifuna ukufana njengabanye abantwana hey ngifuna ukuba nemali funikwazi ngathi moza izomfala style ye ukuze nami ngizibone njengabanye abantwana hey
Is that
Thank you. Oh,
Your whoops, is that you, yeah?